Jua kwetu endio baby. Chei wangu mama, chei wangu wangu baby. Nakupelekea mama, wakujua kwetu endio baby. Utakunywa nini ninunue, baby let's enjoy. Nakumbuka tulipolala chini nawe, siturungi ndio chai mama, bila sukari wala hi. Lakini sasa imepata jina na pesa utakunywa nini ninunue, tomorrow I don't die. Wakujue kwetu endio baby. Chei wangu mama, chei wangu wangu baby. Nakupelekea mama, wakujue kwetu endio baby.